ngiphile ezitheni zami. Bonga ukuthi inkosi ngiphile ebunyameni nami. Buka manje nje ngisele nabathandi kwayo, ngisele nebahlobo bami. Bonga ukuthi impilo ngiphile ezitheni zami. Bonga ukuthi inkosi ngiphile ebunyameni nami. Buka manje nje ngisele nabathandi kwayo, ngisele nebahlobo bami. Hlobo wami, hlobo wami, khala ngani, khala ngani, uzokungidlela umona. Hlobo wami, hlobo wami, hlobo wami, hlobo wami, hlobo wami, khala ngani, khala ngani, uzokungidlela umona. Hlobo wami, hlobo wami, hlobo wami. Yeah, ngabe kade ngaphumelela, I see my enemies praying, I don't pull. Bonga impilo niphefumule, God guide me, I don't see myself catching cold. Ngibonga ithuba ngiphe lona cause niphumelele, phinde ngibonga amandla ngiphe wona ngisazi bashumi, futhi angeke bangikhulule. Yo, see my brother sharing the plate with me, I feel like Jesus sharing his own bread with me. Came from the bottom, I got scars on me, never doubted me, can you bet on me? I see my angels laying their hands on me, grateful I'm alive cause that's all I need. Bashobo bami ngicela nithandazele izitha zami. Bonga ukuthi impilo ngiphile ezitheni zami. Bonga ukuthi inkosi ngiphile ebunyameni nami. Buka manje nje ngisele nabathandi kwayo, ngisele nebahlobo bami. Bonga ukuthi impilo ngiphile ezitheni zami. Bonga ukuthi inkosi ngiphile ebunyameni nami. Buka manje nje ngisele nabathandi kwayo, ngisele nebahlobo bami. Hlobo wami, hlobo wami.